n'ezie n'ezie a na-achọ Chineke achọ.
N'ezie 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 a na-achọ Chineke achọ.
N'ezie 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 a na-achọ Chineke achọ.
Enigwe onye ọbụla na-ekwokwe enigwe. Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Ajụta
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Ajụta tego
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe. Onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Pastor Kwiko
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Ajụta lọgọ
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Ajụta ekpere nsị
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Ekpere nsị
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe. Onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Akwụkwọ
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Enigwe
onye ọbụla na-ekwokwe enigwe.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa. Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa. Alaeze ya na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Alaeze ya na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Alaeze ya na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Alaeze ya na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze ọkpara Chineke anyị na-abịa. Alaeze ya na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Alaeze ya na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze ọkpara Chineke anyị na-abịa. Alaeze ya na-abịa.
Zisanụ oziọma n'ụwa niile. Alaeze Chineke anyị na-abịa.
Alaeze ya na-abịa.
manu oza manu wanina andeze chineka inabia
andeze ya nabia
zinsanu oza manu wanina andeze chineka inabia
gani mimo wanina kusara manine oza manka gano nimo wanina kusara manine oza manka kwa iya mera kadebe iya chine kenye rai niwa kwa iya mera kadebe iya chine kenye rai niwa
gano nimo wanine Yeah.
Eligue Balana,